da ekkitinol chapanjui e tati annabi Eliya aranol laamiɓe jeego sappo e jeetati. Assalamu alaikum on sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be inde Allah jamu salama giɗɗo ko moye fama e ɗo dow laawol gongaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be maako ha foroy. Min cewrake gartuki amin hande nga waddangon siriya mon ka laawol gongaku. Nder siriya men ɓawo ha en ekkitake no tariha Suleymanu bi annabi Dawda, e en ngino Allah hokki Suleymanu hikma ɗuɗka e ruhu sendindirgo kuuje. Yaake zaman laamiɗo Suleymanu, Urusalima laati berniwol ɓurdangol woɗugo dow duniya. Amma kadi nder kuuje ɗe Suleymanu waɗi nder Urusalima fuu, wala ko ɓuri suudu jawmirawo ndu o mahi ngam sanjugo suudu fottirde ndu Musa e Israila en ngaɗino nder ladde Hamadare. Bindi ɗon mbiyano laamiɗo Suleymanu huwinino yimɓe ujine temeɗɗe ɗiɗo huuɓe bakin duuɓi jeeɗiɗi ngam mahugo nokkure dewal wonde nde. Ha hande bo en mbawan laarugo ha Urusalima ka'e mawɗe ɗe caɓɓawal suudu haykaliru ndu Suleymanu mahino. Nde wakkati nyiɓugo haykaliru jawmirawo timmi, liman en li'ake baali ujineje e ga'i bana dokke, bana alama dimdinowo tammiɗo warugo ngam rufugo ƴiƴam mum ceniɗam ngam hakke en. Bana ni kadi ɓe ceniri haykaliru ndu ɓe mahi ngam maako. Ɓawo nde ɓe li'i dokke dabbaji ɗi, ɓawo nde ɓe nguliɗi dow hirsirde woɗere wonnonde yeeso haykaliru, liman en kooci sunduguru alkawal wonnondu ɓoyma nder laymaru fottirde, e ɓe ngaddi ndu nder nokkure ɓurdande senago nder haykaliru hesru. E nde liman en ngurtoyi teddungal jawmirawo heewi nder haykaliru be law her nokkure ɓurdande senare. En ndarino teddungal Allah heewino nder nokkure ɓurdande senare nder haykaliru ndu Suleymanu nyiɓino ha Urusalima kalkal, bana teddungal Allah hebbininno nokkure ɓurdande senare ha nder suudu laymaru ndu seedamku ndu Musa e Israila en ngaɗino ha nder ladde. Dow ko larani ngurdam Suleymanu, en ngala wakkati wolwugo dow kala ko saali fuu. Amma sey anden ragare maako laataki bana fuɗɗam. Nane ko winda nder deftere laamiɓe aran dere ha fasluwol sappo e go'o. Ha fahin en ɗon paamano bindi Allah ceniiɗi cuuɗata hakkeji annabo'en. Bindi ɗon mbi'a, laamiɗo Suleymanu yiɗno rewɓe be leñol jananol ɗuuɗɓe. Nde Suleymanu naywi rewɓe maako milni ɓernde maako ha ɗowanteɓe woɗɓe. Ɓernde maako wonday be jawmirawo laaɓɗum saray bana ɓernde baaba maako Dawda. Suleymanu nyiɓi kadi ha dow koseje keɗɗe fuu na Urusalima, cuuɗi labbi ngam rewɓe maako jananɓe fuu, nga wulugo urle e li'ago dokke ha labbi maɓɓe. Nde o waɗi ɗum, Allah tikkanino Suleymanu ngam o wudini wolde maako yeere e gongare. Allah wi'i Suleymanu kadi, ngam a huwi bana ɗum e a hakkilanay alkawal am e umroje am ɗe dokkuno mami, mi sendan laamorde ma geɓe ɗiɗi. Bana ni kadi bindi ɗon mbi'a, ɓaawo mayde Suleymanu, ummatore Israila sendakeno be kaɓe e jokkirli, e ko ɗum jaanyi laatakeno le'i Israila sappo e ɗiɗi iwɓe diga ɓiɓɓe Yakubu cendakeno. Kalkal bana Allah wiruno ɗum ha Suleymanu e le'i sappo e ɗiɗi laatakino ummatore woore, amma ummatoje ɗiɗi Israila e Yahuda, le'i sappo nder wakere lesdi woylaari kawti ngadi laamorde Israila, e le'i keɗɗi fombina kawti ngadi laamorde Yahuda. Yahuda laati leñol ngol laamiɗo Dawda wurti e mum, e non bo leñol ngol Almasihu tammi wardugo e duniya fodde inaare Allah. Bindi ɗon lornana en bannoyi le'i ɗiɗi keɓri laamɓe ɗuuɗɓe. Ɓurna laamɓe Israila e ɓe Yahuda laatakeno laamɓe halluɓe, ngam ɓe ngudinino jawmirawo e ɓe tokkakeno diinaji ummatoje taariɗe ɓe. caka lamɓe israila fuu woodi mo laati ɓurdanɗo hallugo dow luttuɓe fuu. On anndi ɗum moyjo na? Ɗum laamiiɗo Akab. O laatake no laamiiɗo jeetatoojo ɓaawo Suleymaanu. Binndi ɗon mbiya dow haala maako: Akab ɓi Omri huuwi kalluɗum yeeso jawmiraawo ko ɓuri artuɓe mo fuu. O te'i debbo bi'eteeɗo Ijabel gudinannooɗo wolde jawmiraawo. Akab ɓi Omri huuwi kalluɗum yeeso jawmiraawo ko ɓuri artuɓe mo fuu. O te'i debbo bi'eteeɗo Ijabel gudinannooɗo wolde jawmiraawo. E nde ɗum he'ayno, Akab nyiɓi haa Israa'iila hikaliiru dow innde Baal,
waato dow innde nde ummaatooje taariiɗe ɓe koocitiri bana Allah mum'en.
Bana ni kadi Akab yerɓi jawmiraawo nder tikkere mawnde, ngam o nastinino Israa'iila'en be tokkaago diina cooka, e ka wooɗay be annabo'en maako halluɓe e fewooɓe. Ammaa kadi yaake zamanu man woodi no gorko feere nder Israa'iila mo ɗon no yahda be Allah. Innde maako wi'ete Eliya. Nyandere goo Allah nuli Eliya laamiiɗo Akab. Yo Eliya, wi'i Akab, fakat bana jawmiraawo Allah Israa'iila o geeto, mo ɗowtantoomi ɗum. Miɗon wi'e nder duuɓi ɗi yeende ko saa wawre toɓata so naa to mi wi'i. Bana ni kadi baakin duuɓi tati e reeta ndiyam toɓaya haa nder lesdi Israa'iila. Weelo laatake no saatungo dow lesdi fuu. Ndaa ko binndi mbi'ata en haa fasluwol sappo e jeetati: ɓaawo nyalle ɗuuɗɗe nder nduubu weelo tataɓu, wolde jawmiraawo warani Eliya. O wi'i, yaa yiinu hoorema Akab, mi toɓnan iyeende dow lesdi. Eliya yehi ngam yiinugo hoore mum haa Akab. Nde o yi'i Eliya, o wi'imo, aan bonnoowo Israa'iila, a warina? Eliya jaabi, naa min wonni Israa'iila, aan e saare baaba ma, ngam on acci umrooje jawmiraawo, aan bo a tokki baalji. Ammaa jonta nyaldu umroore mooɓtu Israa'iila fuu haa am dow hooseere Karmel. Mooɓtu bo annabo'en Baal 450 e annabo'en Astera 400 nyaaman ɓe saare Ijabel. Nden Akab neli haa yimɓe Israa'iila fuu o mooɓti annabo'en goo haa hooseere Karmel. To ndaa Eliya ɗo dari yeeso yimɓe, o wi'i, haa nde accoton ɓilaago bakkeeje ɗiɗi, on tokkoto Allah na malla Baal? To jawmiraawo woni Allah, tokkeemo, ammaa to Baal bo tokkee ɗum. Ammaa yimɓe njaabaaki mo sam. Nden Eliya wi'i yimɓe, min feere am mi luttimi annabojo jawmiraawo, ammaa annabo'en Baal ɓe 450, ngadde kalhaali ɗiɗi, kamɓe ɓe cuɓa ngoori, ɓe kirsandi, ɓe taa kusel maari, ɓe mballinata e maari dow leɗɗe, ammaa taa ɓe kuɓɓa yiite. Min boo mi taskitinan kalhaldi ngondi, mi wallinandi dow leɗɗe, ammaa mi huɓɓataa yiite. Onon kam ewne innde dowanteeɗo mooɗon, min boo mi ewnoto innde jawmiraawo. Dowanteeɗo caaboriiɗo be yiite fuu kanko laati dowanteeɗo be goonga. Yimɓe fuu mbi'i konngol ngol fotti. Nden Eliya wi'i annabo'en Baal, cuɓe kalhaldi ndi ngiɗɗon arton kirson onon, ngam on ɗuuɗɓe. Ewne innde dowanteeɗo mooɗon, ammaa taa kuɓɓe yiite. Kamɓe ɓe koo'i kalhaldi maɓɓe, ɓe taskitini ndi. Nden ɓe ɗo ewno innde Baal diga fajira naange caka. Ɓe mbi'i, yaa Baal jaabana min, ammaa sawtu wooda walaa mo jaabi. Ɓeɗon ngama taaro hirsirde nde ɓe mbaɗino. Nde naange waɗi caka, Eliya janci ɓe wi'i, ewne ɓe sawtu ngam o ɗowanteeɗo. Tema oɗon numa, malla o yehi ɓaawo suudu, malla o dilli jahaangal, tema oɗon ɗaani. Nden o finan be ewni be sautum be jari balli mabbe be kafaje e labbe fodde alada mabbe hajiji mabbe ili de nange salake chaka ruhuji mabbe ngili ha wakati liaki dokal nyamdu amma wala sautum wala jabido wala kodimbi den eliya wi imbe fu baditedam imbe baditimo o itini hirsirde jawmirawo yibbinande o hoyi ka e sappo e didi fodde limgal bibbe yakubu mo walde jawmirawo warani dum o wi indema latoto israila be kaeman o nyibi hirsirde be inde jawmirawo o tarni de gasol ngol jajirka mum hei ngam awugo awdi bakin mudoje jowego nden o yondindiri ledde o hirsi kala haldi o ta'i kusel mari o wallini kusel mari do ledde o wi nyede ndiyam chafle nay ndufedam do kusel guletengele ledde o wi mbade dum de didi be kuwi dum de didi mbade dum de tati be kuwi dum de tati ndiyam ili tari hirsirde dam hewi gasol bon wakati liyaki dokal nyamdu eliya baditi wi ya alla jawmirawo mo ibrahima e isiyaku e israila cuji danirum sebe anda hande an woni alla nder israila nin bomi sukama mi huwirum fufo dewol de mada jabanam ya jawmirawo jabanam ha imbe be pama an ya jawmirawo woni alla an lorti berde mabbe den jawmirawo jippini yite wuli kusel be ledde e kaaye e lope nge yorni ndiyam der gasol de yimbe fu ngidum be cujidi be bi jawmirawo woni alla jawmirawo woni alla amma eliya wibe nange annabo en bal ko goto mabbe ta dada be nangi be eliya yari be ha mayel kison o hirsi be ton den eliya wi akab dillu nyam yar nga wodi holo bana tobo yende satunde akab dilli ha o nyama o yara amma eliya wa yawo sere karmel o turi ha lesdi o fali hore mako chaka koppi mako sai majum asamadon balwira dule e hendu yende satunde wadi akab wa ido mota puccu mudum yehi Israel oho be gonga tariha kaidini ka kadon hewi be teddungal e bawde alla e kamaray haje bolide dudde sam amma hidde ko min accawon sey tema mandodon ko annabi eliya wi ha imbe israila hidde ko joina yaware ha yeso annabo en temedde nayo e chapande jofewobe be bal o wi hande accoton bilago bakeje didi on tokkoto alla na malla bal to jawmirawo woni alla tokkemo amma to balbo tokkedum ha fuddam israila en dokkai jawabu amma nde be ngi banno jawmirawo jabiri do eliya be topnugo yite diga asama do hirsirde mako mobre fu sujidi e woki jawmirawo woni alla jawmirawo woni alla banani kadi annabi eliya wanginiri e oliri dina bal ka feure yeso imbe fu enden be dalila mako israila en gartanino alla jawmirawo der nyalade wore gam dume alla jabi duare eliya gam eliya yidino jawmirawo alla e o nuddinino wolde mako e gam dume o yeddi duare annabo en bal gam me torata kono alla goto e gongajo bangannodo ibrahima isiyaku e ha ummatore israila anna boen bal andano wolde alla e be donno tokko ala adaji dina mabbe be godino seyo ngam hippin go ala adaji mabbe amma e jagganakino alla geto e ngam majum wari seyo dina mabbe latino bilasaman be latino bana yimbe ben be balndol wolof en bolwanta yimbe sappo ngasingaska luguka yimbe sappo kebinika wodi lesdi juro amma wala ngaska amma non bo anna bo en ballati no rewobe be gonga be donno kola der tornde mabbe e li'aaki mabbe amma dum fu dum laati mere ngam dum darakino do wolde Allah geeto lesdi duutndi amma ngaska wala banani kadi en giino annabi Eliya jam Israila en be cuba hakkunde jawmirawo Allah e dina bal gonga malla fewre annora malla nyibre wolde Allah holinde malla bolle de ngala chabbawal dina tema chaka heditobe hande wodi maranbe haaje jabago haajamol annabi Eliya hande accoton bilagu bakeje didi hande tokkotodon maltaago chaka wolde Allah holinde be adiji di ngala samandi yimbe jo ini bindi cheni don biya wala mu wawata huwan goja gorbe dido ngam o wanyan o yidan oya o teddina o o meridina oya on bawata on kuwana Allah on chuklano chede bo on bawata hautade jagganago jawmirawo e jagganago dina ka nafata hande accoton bilago bakeje didi yaso birabe use komon be watan gomin hakkilo min do ewno on gam kawton be amin nyalde yesoje gam tokkitingo ekitinol men der bindi annaboen en tammi larugo tariha kaidini ka annabojo goddo jodiido bakin nyalde tati ha der linga manga on andi dum annabojo moy to on godi jami dingiddon yamugo do ko ekitiden hande on bawi windugo halawol gongaku bp 43 marwa cameroon Mino lorni tarum, lawol gonga ku BP 43 marwa Cameroon. Alla barkidinun, ekebon numugo doko Eliya wi Israilaen. Hande accoton bilago bakeje didi. On tokkoto Alla namalla bal, to jaumira woni Alla tokkemo. Amma to balbo tokkedum.